Kitambo nilikuwa na shangaa, mwanamumba Mungu yupi huyo, mwanamumba Mungu yupi? Milango nilipisha kakata,
okay.
Nilibaki na huzuni moyoni.
True.
Nilibaki na huzuni.
Nikikount your miracle song itakuwa Lingala length na powerful God bado wanapinga na strength. Ukaniseti main field, wao wanapiga na bench. Session away, nani kwako nitavent. They became my homies, o corridors za Kenyatta. Praying for years, vile miracle angepata. Unknowingly, I'm insane nafahamu. From the lift, nasi said unafadamu. Namba, nilifeel kakisanamu. I had gigs kila weekend. Ganji na depend, wakini die mina die when. Nili smile vile na blend. Destined to walk, hebu toka kwa you bed.
Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia, hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia.
Shows up when you least expect it. This is my story. Bearer of good news, you just missed your peace. A child to this world to taongeza list. Besi nangepa za crochet colored. Akukwa na movement na pulse pia imecolors. Plus, doctor da different view. Tears ikawa mob na breath ikawa few. Me na nana we just lost a kid. Few months in took a course of peace. Nisha give up on you, are you giving up on me? Baraka kwa wengine ukaniwacha lonely. I was told ati uta come to. Mvua kadhaa zikapita sasa ume come true.
Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia, hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia. Oh, oh. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. Oh, hata nishindia napitia. Hata nishindia, hata nishindia. Hata nipigania vita vya dunia. Hata nishindia. Hata nishindia zile napitia. Hata nishindia, hata nishindia. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough, He's there for me. When there's no love, He takes care of me. All in all, I still believe in God. I still believe in God. When things get tough,